Amasaha agera kuri arindwi niyo umucamanza yamaze asoma urubanza ruregwa mu rusesa bagena Paul Nsabimana Callixte Sankara na bagenzi babo 19 umucamanza yagiye asomera buri wese mu baregwa ibyaha yarezwe n'ibimuhama kuri rusesa bagena uregwa ibyaha 9 hari bimwe urukiko rwamuhamije hari n'ibyaha bitamuhamye birimo icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo utemewe maze umucamanza Muhima Toine asobanura ibihano ahawe
rwemeje ko rusesa bagena Paul ahamwa n'icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba n'icyo gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba ariko ko adahamwa n'icyaha cy'iremwa ry'umutwe w'ingabo bitemewe uhanishije rusesabagina Paul igifungo cy'imyaka 25
rusesabagina yari yasabiwe n'ubushinjacyaha igifungo cya burundu nyamara asomerwa humvikanye ibihano bito ugereranyije n'ibyo yari yasabiwe umucamanza Mukamurenzi Beatrice arasobanura impamvu yo kugabanyirizwa ibihano
urukiko rurebye imikorere y'ibyaha bihama rusesabagina Paul tukareba n'uburyo abazwa mu iperereza ndetse anaburana ibirebana n'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo hari ibyo yemeye agasobanura uburyo byakozwe akabisabira imbabazi n'uko ari ubwa mbere akurikiranyweho ibyaha mu nkiko akwiye kugabanyirizwa ibihano agahanishwa igifungo cy'imyaka 25 hashingiwe ku biteganywa n'ingingo ya 60 y'itegeko yerekeye ibyaha n'ibihano muri rusange irebana no kugabanya ibihano mu gihe hari impamvu nyoroshyacyaha usanga nubwo urukiko rwashoboraga kujya munsi y'igifungo cy'imyaka 25 nk'uko byasobanuwe kuba rusesabagina Paul ataritabiriye iburanisha kugira ngo urukiko rumenye niba akomeje kwemera ibyaha aregwa rutajya munsi y'icyo gihano
umucamanza Somera Sankara ibyaha bimuhama yavuze ko urukiko rwasanze hamwe n'icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba urukiko rwanzura ko Nsabimana Callixte Sankara akatirwa imyaka 20 kubera impamvu nyoroshyacyaha urukiko rwasobanuye ko Sankara yafashije ubutabera ubwo yiregaga akemera ibyaha agasobanura n'uko byagenze ariyo mpamvu yagabanyirizwa ibihano muri uru rubanza ariko harimo abahawe ibihano bito barimo Ndagijimana Jean Chrétien umuhungu wa Jenerali Wilson Irategeka wayoboraga UCRN uyu musore yakomeje kumvikanisha ko yajyanywe mu gisirikare ku ngufu za se urukiko rwamuhanishije igifungo cya myaka 3 naho umugore umwe rukumbi uri muri iyi dosiye Angelina Mukadutiye we yaregwaga gushishikariza abagore n'abakobwa bari kumwe mu mashyamba ya Congo kwinjira mu gisirikare cya UCRN we yahamijwe gufungwa imyaka 5 ibintu byanejeje umwunganizi we watangarije ijwi rya Amerika ko yishimiye imikirize y'uru rubanza ku ruhande rw'ubushinjacyaha ariko mu ijwi ry'umuvugizi wabwo Faustin Nkusi yatangaje ko atanyuzwe n'imyanzuro y'urukiko
icya mbere twemera tuko nubaha ibyemezo by'inkiko ariko ngira ngo aze tubabone byavuzwe twishimiye bijyanye n'ibihano kuri bose tuzabireba hari abaha imyaka 25 20 imyaka 5 ariko tukumva za motivasiyo nazo hari ibyo tugomba kureba turamaze tubona icyemezo cy'urukiko cyanditse neza ngira ngo abonye umwanya cyamaze ntibakiduhaye dushaka kumwanya tubisome neza turebe impamvu bashingiyeho bafata icyo cyemezo cyo ku bihano bimwe na bimwe byagiye bitangwa twebwe twasabye aho twasabye imyaka 20 bakaba imyaka 5 25 bakaba imyaka 20 igifungo cya burundu bakaba imyaka 25 so nyabwo byose tuzabireba ariko rero niba mwakurikiye neza ngira ngo mwabonye ko hari abarigwa ibyaha birenze 14 9 bitasanga arigwa ibyaha 14 byamwe n'ibyaha 4 rusesabagina hamwe arigwa ibyaha 9 byamwe n'ibyaha 2 heremane yabaga 2 mu kimwe ariko n'abandi bagwa 6 usanga bahamwe n'icyaha kimwe 2 ariko ibyo byose nyabwo tuzafata umwanya twicare dusome turebe niba twajurira niba ngombwa tuzajurira kandi niba ari uburenganzira bwacu buriho n'amategeko
muri uru rubanza abantu basaga 80 baregeye indishyi urukiko rukaba rwabwiye ko hari bamwe bazihabwa gusa bagiye bagenerwa umubare w'amafaranga make ugereranyije n'ayo bari basabye abandi babura indishyi kuko umucamanza yavuze ko batagaragaje ibyangombwa byuzuye Vincent Nsengiyumva wari uhagarariye abaregera indishyi yagaragaje ko hari ibitabanogeye
ku ruhande rw'abaregera indishyi nk'uko naregeraga indishyi na bagenzi banjye ku ruhande rumwe hari ibyadushimishije kuko baregwaga muri rusange babashije gusabwa gufatanya kwishyura indishyi ariko nanone hari ibindi bitadushimishije kuko hari ibimenyetso bimwe byagiye bitangwa ndetse hari na bimwe twagaragaje mu byangijwe tudashobora kubonera ibimenyetso urukiko rutabashije guha agaciro
abaregwa bose bazafatanya kwishyura indishyi z'akababaro usibye abasirikare babiri bari bafite ipeti rya jenerali niho urukiko rwanzuye ko nta ndishyi bazasabwa urukiko rwavuze ko batasabwa indishyi kuko nta ruhare bagize mu bitero byasahuye aba baturage ndetse ko batigeze bagera mu rwanda urukiko rwavuze ko abashaka kujurira bafite iminsi 30 asunze akaboyi ijwi ry'amerika i kigali